Yami ndifuna imali yami, ufuna imali dingo laqhasha ngokwami, laqhasha ngokwami. Yami ndifuna imali yami, ufuna imali dingo laqhasha ngokwami, laqhasha ngokwami. Yami ndifuna imali yami, ufuna imali dingo laqhasha ngokwami, laqhasha ngokwami. Yami ndifuna imali yami, ufuna imali. Aronke noba siyavana, noba siyavana. Mina ndifuna imali yami, ufuna imali. Aronke noba siyavana, noba siyavana. Mina ndifuna imali yami, ufuna imali dingo laqhasha ngokwami, laqhasha ngokwami. Yami ndifuna imali yami, ufuna imali dingo laqhasha ngokwami, laqhasha ngokwami. Yami ndifuna imali yami, ufuna imali yami.
Yeah, laqhasha ufikile baye yiqonda ngokushubile zanga ndigalelekise uquma zanga zocela swekile funa imali yami inyanga iphelile kudala upeyile if awunayo letha umlenzo kubetha uvuke esibhedlele yeah I don't care noba unganifaka ejele yona imali yami kumele uyibhatele ibheke ilale igcwele kusendi ndiga abantwana babheke eskele kumele kuqace ndiyaphangela ngesisting out ndiyazidalela wami umthetho uzomamenza kubetha enhloko khale ogogo bathi ndirogo phule uqhongo ndikole kogogo. Yeah, look, dimula qhasha kwedini. Yeah, saphi imali yami, saphi imali yami, saphi imali yami. Yeah, kole kokoko. Yeah, dimula qhasha kwedini. Yeah, saphi imali yami, saphi imali yami.
Dingo laqhasha ngokwami, laqhasha ngokwami. Yami ndifuna imali yami, ufuna imali. Dingo laqhasha ngokwami, laqhasha ngokwami. Yami ndifuna imali yami, ufuna imali. Dingo laqhasha ngokwami, laqhasha ngokwami. Yami ndifuna imali yami, ufuna imali. Dingo laqhasha ngokwami, laqhasha ngokwami. Yami ndifuna imali yami, ufuna imali. Aronke noba siyavana, noba siyavana. Mina ndifuna imali yami, ufuna imali. Aronke noba siyavana, noba siyavana. Mina ndifuna imali yami, ufuna imali. Dingo laqhasha ngokwami, laqhasha ngokwami. Yami ndifuna imali yami, ufuna imali. Dingo laqhasha ngokwami, laqhasha ngokwami. Yami ndifuna imali yami, ufuna imali. Qhasha jonga remember mdizu LT. Yeah, vaya no CJ nika baya mbiza. Yeah, sikoleka imali sifuna imali yethu tinsu siqhela masimba siphethe isting out. Jonga ningene showini bonke banjonga ngoba bandizu laqhasha. Yeah, jonga bekasi bonke bandisha everything xa ningena nika jonga bayakhala. Jonga banjongile jonga omedi bayakhala. Jonga babona isting out bathi kuzoshiba nika. Yeah, jonga ke thina sezizigqatha amaqatha. Iron ke nobungubani nika nzaku beta mna ndina ngxaki nawe jonga kwakhalu oledi wathi ndidope. Yeah, jonga ke nika aphekasi sithi njengele. Yo, thina sangena exhorha siqatha amaqatha nika. Yeah, asinapolisa asinajoni. Dingo laqhasha ngokwami, laqhasha ngokwami. Yami ndifuna imali yami, ufuna imali. Dingo laqhasha ngokwami, laqhasha ngokwami. Yami ndifuna imali yami, ufuna imali. Dingo laqhasha ngokwami, laqhasha ngokwami. Yami ndifuna imali yami, ufuna imali. Dingo laqhasha ngokwami, laqhasha ngokwami. Yami ndifuna imali yami, ufuna imali. Aronke noba siyavana, noba siyavana. Mina ndifuna imali yami, ufuna imali. Aronke noba siyavana, noba siyavana. Mina ndifuna imali yami, ufuna imali. Dingo laqhasha ngokwami, laqhasha ngokwami. Yami ndifuna imali yami, ufuna imali. Dingo laqhasha ngokwami, laqhasha ngokwami. Yami ndifuna imali yami, ufuna imali yami.